kei ngā manu huia o te wako o Tainui tēnā koutou katoa. Nā, kua toko ake anō te pātai ai rānei me mau pū ngā prihima. Nā, whaimuri ho i te pakootanga, te whakapakootanga rānei o te pū ki etahi prihima nei ngā rā tatanei o tira me te kaha o te piki ake o te mahiatanga me te taiharatanga me ki ngā mahi takahi ture i ngā rā tatanei. Anei ngā whakaaro o Tū Williams o te runanga o ngā hinara e pāna ki te pātai nei ai rānei me mau pū ngā prihima.
Ko te take ngā te... Te whakapiki ake i ngā mahi, i ngā mani, mahi tenihanga a ngā kēnge, me ngā mahi, me ngā mahi o ngā kēnge hei patu, i ngā wahine hei patu i ngā tamariki. Koena te kōrero a taua rō.
Kei te piki haere, te tokomaha o tātou e tono ana i ngā mātanga whakapapa, kia homai o tātou whakapapa kia tātou, engari hei tā te ahu karumu Charles Royal o te waka o Tainui. Ko ia tētahi e whāngai ana i te tangata ki te whakapapa, engari, he nui ngā here, kei runga i tēnei momo mātauranga tapu.
Ko tāku, ai, tukuna mai he mira, i mira, engari ke huitahi ahau me te tangata e tono mai kiai, ke huitahi a kanohi nei, kanohi ki te kanohi. Kia mohi anō māua ki a māua. Kia runga anō a hau i tōna wairua, kia runga anō i tōku wairua. Kia marama hoki e a pehe nei te tiaki ngā whakapapa e hari te mea ke tukuna atu te whakapapa ki te tangata kāore nei ona tikanga mo te tiaki te whakapapa. E rā tū āhua tanga katoa.
I tū te puehu e ngā kai ahu whenua, kai whakahaere pāmu i te wiki nei, anā kāre rātou e rata ana ki ngā whakaritinga hō a te kāwanatanga hei tiaki i te taiao, anei rā a Kevin Prime, kai ahu whenua, kai whakahaere pāmu i ngā wā o mua.
E ho, i tino tau toko nei te mahi e te kāwanatanga ki aura, i te mea e titiro... Titiro tawhiti ki ana rātou, hei paingano mō tātou mokopuna. Kia mohe koe nā te turangi, turaki tangonga, te nuinga ngā rākau o te motu, nā ko kore haere ngā te hau e whakahā mō tātou, ko te kaupapa e menga nei, ko te climate change.
Nō re re tiwi, ina ngeto ko ngā hā, kine kina. He uu e te whakapono, engari, a kāore te kapa Northern Stars e kitea e tātou i roti te whiringa toa o te poitarawhiti, whakataetai poitarawhiti o te motu a i tēnei tau i hinga ngā Stars o Tāmaki i te Southern Steel. Nā reira kua whai wāhi te Steel ki te kēmu e kitea ke ai tātou ko ai ka pakanga ki ngā Mystics i te whiringa toa. Ko te hoariri o te Steel ko ngā Mainland Tactics, a ko te kapa kātoa ka eke ki te kanikani nui o te tau ki ngā Mystics. Rangahā kinikina, kia